at spacegospel.com.
I bet we are going live somewhere. Ember TV kopale inaenda live pale. I don't know how we'll face. Sijui kama mtakuja hapa. Kamera itaweza kuwachukua mkiwa hapa vizuri. I think tuko page ya Edith Wairimu live pia. Tuko page ya Edith Wairimu pale Facebook pia. Tuko wapi? Tuko kwa Lucy Nyawira wakamwaza live vile vile. Na tuko kwa Ember TV. Vile vile tunaenda moja kwa moja kwa Maajabu TV. Wapi makambi ya Maajabu TV? Haya, nani mwingine tunaenda live kwake? Na wale tunapatana moja kwa moja hapa. Bwana wabariki sana. Welcome and God bless you so much.
Amen.
Hallelujah. How many are ready to worship the Lord this evening? By show of the hand. Kuna wengine wanajitazama wanauliza kwa nini ni mwabudu Mungu? Bwana asifiwe. But hebu tuangalie. Wengi waliangamia na corona. Wengi walirudi mashambani. Wengi waliacha kazi zao. You have a reason to worship the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Nipungie mkono kama unaniona. Hallelujah. In the midst of worshiping the Lord, you receive your career. In the midst of worshiping the Lord, you receive your husband.
Hallelujah.
You receive an answered prayer.
Amen.
Bwana asifiwe. Sababu chakula cha Mungu hakulangi chapo, hakulangi mchele, hakulangi omena. Chakula chake ni sifa. Bwana asifiwe. Akikula akishiba, ukishiba unafanyanga aje? Kueroroka. Release blessings. Bwana asifiwe. So sitaki uangalie jirani. Bwana asifiwe. Nataka tumwabudu Mungu. Diposa tunasemaga the hour is come. The hour has come and the hour is now. Abia jirani now.
Now.
When the true worshippers shall worship the Lord in truth and in the spirit. Bwana asifiwe.
Amen.
So, wacha ni tumwabudu Bwana. Inua mikono yako. Hallelujah. Tunakuabudu Bwana. Tunasema kuna kama wewe. Lord, you are worthy. You are mighty. You are glorious. You're awesome in this place. Holy Spirit of God. Take all the preeminence. Mama kata yanda raba raba. Mama,
Shugo, nimekosa maneno ya kusema because our God is so wonderful. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mimi najua kwamba siku ya leo kuna mtu anaenda na baraka yake Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Kama unaamini vile sema amen. Najua kuanzia siku ya leo mji wa Morongai kuna mtu anaenda kuguswa. Nataka tuingie kwa kipindi cha kuwasifu Mungu. Hallelujah. Bwana ni akumia.
Amen.
Ndio ndio tugoshe gaito. Ana kaigwe igwe kama kan Bwana ni akumia. Bwana ni akumia.
Amen.
Ndio 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 moto moraru.
Bwana
shaka gaito iko kio ndio. Ndio ndio moto lakini eta moisho. Ndio ndio ametodea Yesu. Aigwe ni akokia na pele.
Amen.
And I take the lights of Mother Mao. Now to a picture my coffee, my son. Oh, my goodness. Yesu Kristo akuita akuokoe. Wachane na dhambi akuokoe.
Ndega.
Brother, you are the American mother, Matada, to Bona Sifiwe. Akina, I put your kid departure. Hallelujah. Mirana, I call on a human and our worthy. There are just a Macavi. I want also to use our sister. Come closer, please. I've also
Nada mais que tanga que interview aqui na TV. Malani akumiya. Sister, malani amo que lá maruga no roque. Hende tu quer a neria naque. She told me that one day she had depression and she almost took her life, but she never took her life. So now today she can speak to somebody here. Hey. I have my brother there. Good brother. There are the one that can't wait to go here. Don't let break down my coffee, my head. Brother, I like it. The color code, I know I designed a little by the way. One of those are going to be a brother. I'm going to go now break through the shop. Haria, haria. Ronan Gala, see that you go. And you're going to have a shop first in the Naco market. Brother, I like it. Now I have to hit the key on this guy. How do you find it? Because I don't know what they can wear. Make it you are one of the ones to go to the one magazine. But the other day, the moon, Malania, come here. I can't even talk to you. I said, I also have my brother there, like us. Oka sister, come over. Come over. Sister, I'm not here. I'm not here. I want to show you how God works. Sister, I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. Akiwaragwa na kigelo moto mare mari tomono madani akumio ngaza tukorona aketoina kwa muda ni wabwe bona asifime. I have a sister there. Come no na tele mwana waka ile tukaka ai na kwa ndio moto kwa na adimo ai kwa ndio na kwa ile tukaka ni ndio ngora kwa ndio kama ndo wewe acha ni kamera ingine ageta mamwao kale ka hora ganyi na ndegaka ni tano ndega process etwa na maundo ma daimono ni madaimono. Then my brother Harry, okay, Nas. I want to finish my introduction with the Tomosa guy. Brother, now can you go? Mamma, I'm here to get a Komo Tigabana. If you were, Naikara, Naikara, Tomono, Nakai, Tonya Komo Tara, I told you, I can't wait to know you.
Yesu Kristo akuita kuokoe. Wacha nenda dhambi akuokoe.
Sudu, sister yanake. Kana madamu ekira na interview. Ona kyo madha mao. Nake asha geiro nyebo shia koina. Etikuwa, asha geiro beza shia koina. Kuna kwa diwebo, akuli ya gesagi. Ikodo kodo kwa kuiwe roda kwa kwenta kwa mao kwa kwenta ni taito na kaini hako ya hakuwe na taito na mwenda nila uro na taima hako tu wana kia mwaka mama mwaka mwaka na igoro ni mwaka mwaka ritori ni mwaka ya renda na nila uro kwa kwa tuto wana tingye wa session ya kwa shangai. Are you ready?
Yes.
Na kata ima mwadu wakibo ni kani ya ready. Are you ready? Yes. Thank you, Madhu Akita, you're ready. Can we hear your readiness?
Yes.
Hey, you can't talk to the brother. Hey, try to have a tight brother. Pardon, dear, take your readiness. Wow, where's it? I want the backup team here. Backup team, you know, so my brother, oh, no black carpet, you know, red carpet, you know, black carpet. Really, I can't even figure it out. Maybe to not come to you, I to Twitter. Let us take a deep breath and don't perform. We have more than 20. So in any matter, I told you, I'm going to perform. So don't go to the Tawega. Because I'm going to make a micro macro mega. May God anoint you as you take us through.
Amen, amen.
Live ndani ni waimba TV na ndio ndani wadi moyo wako karowe hao na ndio ndio tidoke okio ya gigo uko ndio ndani wadi moyo wako edha mba TV we'll see everything happening at the Irimo page pale Facebook na u like tuko live vile vile ana ndio ageto live asia ageto na u live wae boy kwa moyo ngeja mara hadi me aya maajabu TV magambi ya maajabu kwa sababu ya kwa sababu tena kazi. Wow.
I'm not afraid of the dark.
Oh, More music at spacegospel.com.